Black Market Records.
Mr. Cham on the track.
Baby, no, don't leave me. Mi bado na kupenda, baby. Usijuka nitupe mami. Baby, no, don't leave me. Mi bado na kupenda, baby. Usijuka nitupe mami. Baby, no,
you wanted before, was season before. We demo kichecho tarudi kivipi. You know my case, you breaking my heart. Warunga mikazi, wabami kazi. But you leave me alone. Leave me alone. Missing a viri. You want paruri.
Missing a viri. You want paruri.
Ya kwanzuli na hidi, ya kwamba utaniacha. Ukasema ya kwamba tuko sote. Sasa leo, baby waniacha. Sasa leo, baby wanitupa. Mbona sasa nabaki peke yangu. Rudi home wanangu maidia. Usiniache, bado nakupenda. Usinitupe, baby nakupenda. Baby no, don't leave me. Mi bado nakupenda, baby. Usijuka nitupe mami. Baby no, don't leave me. Mi bado nakupenda, baby. Usijuka nitupe mami. Baby, no.
I miss to touch your body, baby. Okwana guwo mulingechi, baby. Oringechi, baby.
Baby, no.
Oringechi, baby.
Don't leave me. Mi bado na kupenda, baby. Usijuka nitupe, mami. Baby, no. Don't leave me. Mi bado na kupenda, baby. Usijuka nitupe, mami. Baby, no. Litsis. Gee, oh, achana nao, malaya wana tabia no. Mbaya, sija kupa story mbaya, eti we fly. Muta wana bonga wana chonga tu, wakituona si wawili wano sneak more. You my queen, ukiniacha mita konda. Apa ndo utakuwa umen kill, baby. Umen kill, umen kill so. Gee, beat track. Oh, yeah, Litsis. Baby, no.
Mr. Cham on the track.